My baby, you're special for me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Macho yake tumi roju, amepanda juu toru. Kachoka bajaji kwenda kwa miguu, nitampeleka shoru. Frati tumbo nyuma kichu, nye atani uwa udhu. Sa kwa nini asipende makuu, kwanza hatozi ushuru. Kama pesa sabuni ya ro, basi yeye ndo roho yangu. Wenyama mbichi mikipenda roho, nichune mimi mwandani wangu. Nakukunda, nakukunda chane, kwako breki nimetulia. Nichune mpaka uhakikishe nimefulia. Anything for you, iwe kwa panga mitutu. I do, I do. Everything for you, ooh. Anything for you, chochote I can do. I do, I do. Everything for you. Sina vigezo vya kuhongwa,
kwa nini asiongwe?
Sina vigezo vya kudumiwa,
kwa nini asiongwe?
Na wesi una vigezo vya kuchambwa,
kwa nini usichambwe?
Na wesi una vigezo vya kupigwa,
kwa nini usipigwe?
Tamu wangu lo papa, papa. Some maji popwa, popwa.
Kinyuri, nyuri, nyurika.
Kipa langu lina daka, daka. Na mino striker, striker.
Muda mwengine ni kocha.
Nipo site na mjengi ya shemeji. Yote kumfuraisha my baby. Asichita, anibebe kabe. Anipe chuku chuku la kienyeji. Najidai, nikiwa na ye. Napata fura, niporadhi. Hata shibe ye, nishinde na nja. Miwawahi, kumuanga ye. Sikati tama, kumteka. Labda nizi kwenye, lasivyo bala. Anything for you, iwe kwa panga mitutu. I do, I do. Everything for you. I can do, I do, I do. Everything for you. Sina vigezo vya kuhongwa,
kwa nini asiongwe?
Sina vigezo vya kudumiwa.